foto jeweɗiɗaɗum timbo timbohi alkawal Allah latanoji sura jeweetati aya go'o yahri ashiriniɗiɗi. Nuhu iyalji mum e dabbaji e nder jirgihi kama lebbi jeweego e reeta, nden gaɗa balaɗe arba'in e jammaji arba'in. Ndiyamji ɓeeɓi, lesdi fuɗɗi yorugo, ko moye wurti daga nder lanawal ngaal. Nden Nuhu mahi hirsirde gam Allah maako kama no gi'oton ɗo. O hirsani jawmirawa dabbaji dow hirsirde nde, Allah nani jurum ɗum tagu. Gam noon Allah waɗi timbo timbohi nder asamanji. Nden Allah jawmirawa wi'i, nde timbo timbohi wangi nder duule, mi nyumtan alkawal am hakkunde am e moɗon. Ndiyam bo fuɗɗitata nyamgo duniyaru. Nde giɗon timbo timbohi nder ade, tunite alkawal Allah jawmirawo. Amma ande Allah itammi warugo kamma gam hitago duniyaru. Amma ɗo yeeso hitorto duniyaru na e ndiyam, amma yiite wulange. Ɓen waɗuɓe imanu e jawmira Allah maɓɓe nanata kulol sam. Tuɓe nden ngare tokkon yeeso almasihu gam to on kalku nder azaba yiite jahannama warange. Foto ɗum timmi, sey ndaren foto jeweetata ɗum.